Studio Kalangu jamɗe joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamma janganto. Nani ko e kibaruji moɗon e fulfilde. Kipital waɗi keengal Lasaro. E faande ni leyɗe tati woni ko deki jungo do ɗerol. Toɓan gaɗɗan keengal ɗan waɗi bonandaji kewɗi. Nanni yewtere meɗen pindinon hannde ƴewtanana gam batte Allah e sappo e tati lewru mai ittanandu rewɓe gam nde wadde julɗeri. Kori jamirtemon yerno kaliranomi o nder région mo Tillaberi kan woni wuro wiyetengo Ayaru kenga nder jamɗe joyi woni ko kippital waɗa to enda nder hoggo gendarmerie. Ɗum doni ɓe nimɓe bonɓe garana ɗo enda gardana e loreji ɗiɗi mbiyeteɗi katkatu iɓe gondi e kaɓorɗe bonɗe. Wakkati duni ɓe garno ɓe gaɗi kippital ngal ɓe keɓi doggi didde e loreji joyi laatiɗi nayi no loreji gendarmeji. Hande subana o bandimi mbiyeteɗo Adama Dawaki noddi au préfet mbiyeteɗo Jadore Si Alguer. Nani ko wi bandimi?
Nde loroji ɗiɗi kam ɓiɓɓe bomɓe ɓe goni lore arana kakayi himɓe jeegu o woni nder makka. Kanka yotti faa dambugal gendarmerie on lore ɗiɗaɓa kaado dari sengo no domi. Nder pellol aranol ngol ɓe gaɗi ɓe kooƴi loreji joyi tawaɗi nder kaliya kan. Nder majji lore gota kakayi neɗɗo gon jeyka gaɗa bononda ka ɓe dilli dey neɗɗo fuu maayay. Saini lore luumo gon ko ɓe potti ɗon do ɓe pelli malfaaji maɓɓe ɗon do kowa woni maayay. Wakkati on ɗon kaɓɓiniɓe ɓen tayniɓe baako ɗum hoɗi wakkati ngam har yande jeɗɗi futuro kamɓe dilli. Dey min keɓi habaru ko ɓe hewtakiɓe amma lore janana kaɓe dillidi kankay. Nder loreji joyi ɗi to ɓe desika kiloji sappo e nayi e kammo Barbare.
Région meɗen Tillaberi keron mum e hedde leydi Mali andi nder melaɗe cakitiɗe ɗe kippitanɗe farɓiɓe bomɓe laatiɓe pelle gonɗe no jingana gam alsilamagal. Ɗum doni soɗo miccito fawoɗi wakkati ni lawol hoƴano gam ɗum ɓeydude sogeji dow filla ndenagu ɗum kippitanɗe ɗe fuɗɗi. Nani ko bandimi mbiyete Ternan Fuddaye Ahmed miccintinnimɓe dow kippitanɗe gaɗɗeɗe.
Hakkunde lebbi sappo e ɗiɗi waɗi kile jeegom ko himɓe gom no gari no kippito gure nder leydi Tillaberi. Waroɓe no gaɗa kippitakiji ɗi fuu du tife gom pelle maɓɓe no anda tife gom du e andaka. Sappo lewru Octobre hitande duuɓi 2016 bomɓe gom gari tefino natude kasu kutukale. Bomɓe ɓe keɓai sa'a sogeji leydi meɗen diwiɓe bari goto nder maɓɓe. Warɓe gaɗi kippitaki ki jeeya kana he fedde Moktar Ben Moktar. 8 lewru Novembre 2016 bomɓe gom jeyaɓe fedde Abu Walid Al-Sarawi gari kippiti Banu Bangu. Zandarmaɓe 15 maayi 3 nauni. Lewru Février hitaande duuɓi 2017 domoɓe leydi Niger gom nder kokitaki cakantaraje gom caami nder wumpere bomɓe gom jeyaɓe nder fedde Abu Walid Al-Sarawi domoɓe leydi 15 maayi 19 nawni. 6 lewru Mars ton wanzarɓe nder kippitaki gom zandermaɓe 4 gom maayi. Bani ko laabi laamu leydi gom cinganoma nder cakantaraje ɗen ngam renude himɓe tawaɓe ton. Ɗum fuu haɗay laso 8 lewru Avril ton Tabarbare kiloji 14 heddo Ayeru nder nokkure ittanane ferowɓe gom kippitaki gom waɗa. Kenga 11 lewru Mai kogol zandermaɓe Ayeru hippita amma yettore Allah wala zandarma mayɗo.
Allah ni mbiyen e kippitanɗe gonɗe no gaɗa hakkunde leydi Niger Mali e Chad mbiyen ɗe leyɗe tati deki jungo doɗɗe rol artalata bittiɗo o nder gallu meɗen Nyame. Ɗum doni gam narral caka ɗe leyɗe heɓa gollude e durwididde nder ɓinga woɗɗaku tawangu no wonno waɗa caka ɗe leyɗe tati. Ɗum doni mbiye nimɓe ɓe ande lugge ɓe leyɗe tati ɗe ɓe gaɗi ngal gollal. Nani ko bandimin Moussa Hassan windi Ali Nyalli firtemo e fulfulde.
ille jippaaki Kadafi laamu leyɗe tati ɗe wakkati warde wakkati bomɓe no gara nder majje no gaɗa kippitaakiiji degon Boko Haram degon bomɓe feereɓe gon tenere oodu no hoynana bomɓe nannooɓe ɓoɗe bonɗe e kaɓorɗe laawol nannude kulle ɗe fu himɓe gom du no tokkire ladde de no naata nder cuccukka nder leyɗe Yasin dow filla o Maru Amadu ministre kawjiiɗo filla kiite leydi wi'i ko laawol narral adaangol ngol adaama nder wakkati mo leyɗe meɗen tawa nder irsa ɗorna o heɓandu nder laawol narral ngol no tawa filla singude fedde golloore caka leyɗe har ko darata yaha warta himɓe seedantooɓe himɓe tawaaɓe nder bonandaaji gaɗaaɗi kokke laawol seedaade ɗum ƴeewandu no waɗe dow filla himɓe leyɗe gom nanngaaɓe nder leyɗe Yasin no waɗe ko ɓe gartire nder leyɗe maɓɓe ɓe padde naa ɓe kiitani narral ngal du no laawol hoynande leyɗe ɗe laawol hokkodirde habaruuji Mahammad Hassan ministre leydi Chad kawjiiɗo filla kiite leydi wi'i ko keeri leyɗe Mali Chad e Niger ɓaawo hannden keeri ɗi gollata kaden deni iɗum waɗa filla kiite bomɓe
so ɗo miccitoni raffi ndenaago kanɗo kay warti no ɗon haa le nder région ma Agadez oɗo miccito duumbi en nayi leeru avril wettino ɗo keppitande waɗama to enɗa ɓaddangal fiilaago to enɗa iferuwa noni ko laati ɓiɓɓe bomɓe wittinoɓe gineeji ɓe woni tuuma e gaɗol ngal kippitagol ɗum doni mbi'en raffi ndenaago ɗum hulƴini hannde nimɓe kawar nder département ɓe bilma région ma Agadez ɓiɓɓe bomɓe dow ni laatiɓe tawdaɓe nder looreeji ɗi bi'eteeɗi 4-4 laati no gondi kaɓorɗe bonɗe kamɓen tawa nder nokkuure jaado laatey segedik e achegour laati no tetanimɓe isufu segu o woni hoorejo fedde ngam jonde jam nder Agadez tawaɗo kasin fawari joni nder fedde tubuɓe o wi'i no haani laamu hoƴana ɗum laawol ngam mosala
Notre petite est très grande.
Jote mawdo mamin godi bandiji duta leyde gere no nata de leydi men di no wada bononda ibe dillida loreji himbe bedo juwatana leyde temin kauti kerol balde tati yaade balde nay fu ibe kippita himbe ibe paso laabi gante tugo jawdi himbe babal den deto suka gorko gon e dekum no der sahara on be jippini be der lana mabbe be dillidika to onon andi on kay no metta berne min gatta daane mawne e hooreɓe kooƴa mangaako mum'en joɗɗina dabareeji ko deenaaku ngam himɓe gala nder hakkillo fukkiingo iɓe baawi baa ɓe naata nder ci'e cakantaraaji ngam waɗugo ko ɓuri ni
mawɗo bureau joɗanigu leydi amérique tawaɗo jonde leydi niger waɗi hannde subana o hano ko darta dokka noonni laanaji ndiyam tati ɗum dono hokka naɗina hoggo hano mbiyen gendarmerie national gaɗa wakkati ni ɓe ganno kokkal policiji yaade garde national en du ɓe jarani ɗum guineji ɗi du guineji kokkaɗi no waɗa hano ko mbiten ceede dollar millioji kemenayi e capanɗe jeegom e joyi ngam ɓeydude golla sogeji kawdiɗi filla ndenagu e durwidide ɓi ɗaboɗako kettine ko commandant chef d'escadron biyeteɗo Mamadou Nassir wi bandimi biyeteɗo Mokhtar Mahamadou
min keɓi moƴƴere e ekkitol ngol jandarmaɓe amin sappo e jeegoo ekkita dow balla mo ɓiɓɓe leydi amérique ɗiɗo gon waddanimin ɓe gaɗana jeɗɗije ɗiɗi iɓe ekkite no laana ndiyam mo jamani ko soogeeji dogginte dow maayo ndiyam mo leydi men Niger di moƴƴereeji ɗiɗo ƴuwana to leydi amérique ngam walla leydi men Niger di ɗum fuu ngam durwi diɗɗe heɓiɓe bomɓe ɓe dow keeri maayo leydi men fatuka leydi Mali Nigeria e Benin ngam ɓe deka gite dow ɓiɓɓe bomɓe natoɓe wakkati warde wakkati har laawol
golɗum
hande subana wonno ko biyeteɗo Haruna Gorel hoorejo journal biyeteɗo mutation hanuno yaare suudu kiite dambugal suudu kiite fo ƴamtinen Allah e wakkati o hokkuno habaru dow filla campagne gaɗo ano kulle no wayle ɗo enɗe ñamdu biyeteɗo STA non ano ni o nde mbiyen kiite o faɗɗitama kasin sayi capanɗe tati lewru men noonni se Allah hewtini en e mbiyan ni ano walde ɗum woni ko mbiten ardiɓe ɗo enɗa hano durwidol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe fedde wiyetede ɗo enɗa ANDDAS oɗo miccito ɗo enɗa alarba bittiɗo ɓe gaɗino hawrinde mawde de tewtol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe yaade ɗo enɗa leyɗe meɗen africa wakati ɓe ngannude ɗen ɗen gallu ñame mbiyen jeetati lewru men duu ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Ɗum doni ano fedde ANDDH nde yehi holloyde en ɗan ano hakkeji ɓiɓɓe aadamaɓe nde ɗon tarre far ko ndarta ɗen ɗen jinganoɓe ɓiɓɓe leydi e hokkoɓe habaru. Ɗum doni ɓe kolli du faware joni fedde ANDDH nde ɓe mbi no hani ɗum warte dow filla ɗum woni durwol mane yaɓude hakkeji ɓiɓɓe aadamaɓe ɗin. E nder kibaruji meɗen ni ɗum mbiyen kegan toɓo waɗi sanne nder gallu meɗen ñamey. Ɗum ɗo mbiyen toɓo ndiyam latiɗan yehi waɗoyi bono ndaji mawɗi. Ana ko datta ni mbiyen kodorko saga goru latiɗo kiloji mum sappo e joyi e gallure ñamey yehi to endan taƴoyi nde niɗɗo no fayi dow lawol ko mbiyete wuron wiyetengo filingeɗoni. Ɗum ɗo waddi ɗo enda ko jomɓen loreji mawɓe no kolli mettorgal ɓende muɗumen e torra ko ngol taƴol kodorko wonara. Mottari Mahamadou yehi yewtide e maɓɓe.
Toɓo gaɗaɗo on waɗi laawol gol taƴi, minen kay ɗum waddani min maƴala ngam min jahata bellay yara. Nde min koɗi himɓe min kokkatana himɓe bellay yara, kamɓen do ɓe kokkami himɓe ñamay. Jon kay yehu warta on ɓuytorake, muraduji ɗin fu darake. Ba a jaɓi ceede himɓe woɗɗuɓe no tisnon kokkitaɓe ceede maɓɓe. Minen ƴama ɓe gaɗanamin laawol ba celowol no, ngam kowa anda to fa'i. On gi'i loreji gonɗi nder gayka ka illa kenga woɓɓe ɗo baali
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru dow Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Noni yewtere meɗen pindino hannde ƴewtana mbiyen fedde hawjinde fedde leyɗe duniyaaru hawjinde ɗo enɗan gollal e juuɗe ko rewɓe ardake nde hawrinde hannde subaka ɗum woni luumo befi to e nder région do sononi. Ɗum doni ministre kawjiɗo filla yiwlaaru duniya e gollal jiɗo biyeteɗo Ahmed Boto kan ardi nde hawrinde hannde subana oɗo. Ɗum woni maana hawrinde nde kam woni ɓiɓɓe leydi Niger ñaama kulle ko ñamduuji leydi Niger. Ɗum doni mbiyen nimɓe région ji hewɗi ngari ɗon agade silaberi ñaamey e doso. Nani ko bandimi Moussa Hassan haali dow majjum.
Yende sappo subaka luumo beefi gonaago no waɗe toon doosu firta, yimɓe ƴuwi leyɗe yaasi gaddi are mum'en. Nder warɓe ñaama luumo goo, rewɓe ɓuri ɗudde. Madan Aissa wari tefude iri handeere yimɓe leydi Agadez. O nani belɗum luumo goo, nani ko o wi'ini.
Gollal junngo ko rewɓe wonno waɗa no wooɗi sanne sanne. Nde ni minen keɓa iri gollal ngal ɗumne, mi meeɗay wiigo iri handaare de nder dooso. Sey to fuwar o iɗum weli kan waɗi mi soodi
ɗumdeneyaaday.
Hadisa no connowo jumri garki makko arani ni to iri luumugo, omo woodi gokka heɓude coggu sanne nder ñalaane arandere de, ngam yimɓe hewɓe no gara no coore jumri di.
Alhamdulillah, min jetti Allah e iri cookaaku ngu no yara rewɓe yeeso. Allah ham ɗum ɓurani yeeso. Min nani belɗum sanne ngam arande ni ko garmi dooso.
Dooso
luumo beefi gooni fedde leyɗe yaasin hawjiine golle juuɗe ardi sigila maggo. Beefi o du no laawol hokkude rewɓe baawɗe humtude haaju mum'en. Eɗen anndi du rewɓe ɓuri ɗuɗde nder leydi meɗen, hano no limgal yimɓe leydi bittingal ngal holliri ɗum.
ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tili wala fuu ko mbawmi yiide on sana me en ŋaaro jon kamba e leydi hewtina altine garowo. Joni mi yoppina Asumane Sina wara wadda kando ko habaruji mum e ɗemgal hawsankore kirtento janyirti.
Daga Filinge zuwa Agadez, daga Tawo zuwa Maradi da Zander, ku saurara shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyonku.
Studio Kalangu, tafiyar yanayin Niger.
Jiro Zerin Yadi Dolbe.
Maina Sarwa, warda birnin Gaure.
Ketine Studio Kalangu do Radio Mono.
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger.
Filinge yaha Agadez.
Tawa fa yaha Maradi e Zander.
Ketine Studio Kalangu do Radio Mono.
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger.